Baby, enjoy the cuisine. T-O-N, I got the cuisine. Black and white, enjoy the cuisine. Baby,
T-O-N.
Sina, sina na gano. Cola, cola na vino. Menya, menye chiwato.
Wokuga cuisine, sine no sawa ya sina.
Sina, sina na gano. Cola, cola na vino. Menya, menye chiwato.
Wokuga cuisine, sine no sawa ya sina.
Chuga, kusaba zina monange, leka kumboa kubaka imba kanyuma karina vibe no mchidongo ulira wekuba figa chiwato chana muziga ngeri jozi na gyanza na wanika I need an uptown girl tonight. I feel I need someone say a boat, boat, baby kutama boat. Bend and pose, baby in a my boat. I say no boat, boat, baby kutama boat. Bend and pose, baby in a my boat.
Zina Sina na gano, cola, cola na vino. Menya, menye chiwato.
Wokuga kuzina zineno sawa ya zina.
Sina, sina na gano, cola, cola na vino. Menya, menye chiwato.
Wokuga kuzina zineno sawa ya zina. Majana kola muza Mr. Pepper. Bamu kata gamu kumila wachupa. Misu wa jinsi wa jagala kuzina. Zina, zina, aseka kitab sing for me. Sembelanze kufu le paper akabina ko kasana ko na chapa dio zina binkuwanga sikanka akukwata ko walai ya kunyoka
zina zina na gano cola cola na vino menya menye chiwato
wokuwa kuzina zineno sawa ya zina
zina zina na gano cola cola na vino menya menye chiwato
wokuwa kuzina zineno sawa ya zina
boat boat baby kutama boat bend and pose baby in a my boat I say no boat boat baby kutama boat.